le lait a beaucoup de bienfaits sur
nafakaji kosam du cellal heewi san o fuf bangal ko wiyete calcium calcium ana e kala kulintreji iwoji e kosam odo calcium gondo e lay kosam latto sababu sembinde gie amen beedade e kado nafa calcium o latto dum sababu jogola lobbo iyam e lay tarde amen norforden ko wiyete protein andon dun bangal cellal den kasindini sanne ko wiyete vitamin B12 sabi odo vitamin o latto sababu tarde bingel adama yirwa no haniri rafi bingel adama nawturade kosam wala fe kutreji soni jomun na nyama kulentreji jugi di nafa di tawete e le kosam sabi andon na wudi yimbele be ngida fi kosam den hana fi be do yara yalla pati dum wada hello e cellal mabbe ona kulle aduna de fuf kosam dun na jugi nafakaji e kutreji dana soni do ana soda kosam ana hani jomun ta rawide ko wiyete lipid pati hewali hen sabi dum do wawata latari sababu kewal nyawuji hono tension ma diabete andon kosam na wawi dun latari sababu rabundiral nyawuji sur kosam haybaka no haniri o wawi latari sababu ril dugoru e konande mudum ndanno dan hanne wata kilo sanne no marata kosam mudum hana fi kosam mare e le alhali wulare ko buri kay pati fi temperature o yawta nogay ma nogay e joyi degree sabi no temperature buri fuf famdude non dun kosam o burata fuf moyude nden eden bawi nawturade kosam dam e wottu juddo e mo unirde dam kulentreji kewdi tawetti la fuf wala hen
beaucoup de recettes avec sans craindre